vyote vya Mungu wetu.
Na mfalme wetu.
All creatures of our God and King,
osifuni Mungu.
Lift up your voice and with us sing,
osifuni Mungu wetu, na mfalme wetu. Pazeni sauti, ili nasi mwimbe. Pazeni sauti, ili nasi mwimbe. Amen.
Watu wote,
all creatures.